waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
xurriyatul qowlka iyo warbaahinta kala duwan waxay astaan muhiima u tahay dimuqraadiyad caafimaad qabta, meel muwaadiniinta iyo wariyeyaashu awood u leeyihiin inay fikirkooda dhiibtaan, helaan macluumaad ay daabici karaan iyagoo aan cabsanayn cidna faragelinayn, aysanna ka aargoosanayn dowladda xukunka haysaahay. Inkastoo dastuurku uusan ballan qaadayn xurriyadda warbaahinta, Australia waxay liiska xurriyadda warbaahinta caalamka uga jirtaa lambarka 29aad. Marka muxuu yahay doorka warbaahinta dal dimuqraadiyada? Maxay ku kala duwan yihiin warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdu ay maalgeliso ee Australia? Australia waxaa ka jira dhowr warbaahino oo ay ku jiraan kuwo gaar loo leeyahay iyo kuwa bulshada ama dowladdu ay maalgeliso. Dalku wuxuu sidoo kale maalgeliyaa laba warbaahino dadweyne oo dakhliga canshuurta lagu maalgeliyo oo kala ah Australian Broadcasting Corporation oo ABC loo soo gaabiyo iyo Special Broadcasting Service oo SBS loo soo gaabiyo. Warbaahinta gaarka loo leeyahay waxay macluumaadka u soo saaraan inay faa'iido ka sameeyaan iyo inay kordhiyaan tirada dadka dhagaystayaasha ah ama daawanaya, waxaana mas-uul ka saaran yahay cidda maalgelisa iyo danahooda gaarka, halka warbaahinta dadweynaha ama public broadcasterska waajib ka saaran yahay bulshadii maalgelisay oo ah dadweynaha oo dhan. Kristen Porter waa madaxa Public Media Alliance oo ah ururka ugu weyn caalamka oo matala warbaahinta bulshada, wuxuuna ururkan u ololeeyaa qayimka lafdhabarta u ah warbaahinta dadweynaha iyo suxufinimada ama journalismka. Wuxuu sheegay in warbaahinta dadweynaha ay sharciyan tahay inay dadweynaha war saxa siiyaan.
They should be free from government or overt commercial interference. They should have oversight.
Waa in warbaahintaasi ay ka xor tahay dowladda ama faragelin uga timaada ganacsi toosa. Waa inay dusha kala socoto hay'ad madax banaan. Waa in warbaahintu bixiso warar tayo leh oo aan cidna u eexanayn oo dadka wargeliya, waxbara, madadaaliyana bulshada. Warbaahinta dadweynaha waa in laga helaa warar lagu kalsoon yahay oo dadka wargeliya marka xaalado degdega ay jiraan. Warbaahinta dadweynuhu waa inay bannaanka soo dhigaan cidda maalgelisa, cidda maamusha, iyo sida ay lacagtooda u qarash gareeyaanba. Wendy Bacon waa suxufiyad waxbaarta, arrimaha siyaasaddana u ololeysa, jaamacaddana wax ka dhigta. Muddo 20 sano ayay jaamacadda UTS waxay ka dhigaysay suxufinimada ama journalismka. Waxay sheegtay in warbaahinta dadweynuhu ay codad kala duwan iyo barnaamijyo ka turjumaya baahida bulshada iyo aragtiyaha kala duwan bixiso. Tani waa mid ka duwan warbaahinta dowladda ama waxa loo yaqaano state media.
Purpose of that media is to be a voice for whichever government is in control of that society.
Ujeedada warbaahintaas waa inay noqdaan kuwa ku hadla afka dowladda hadba xukunka haysa ee bulshadaasi, oo ay tahay gacan ka mid ah dowladda. Marka taasi aad bay uga duwan tahay fikradda ay ku shaqeyso warbaahinta madaxa bannaan oo maalgelinteedu ka timaado canshuur bixiyaasha. Laakiin marka si ahaan lacagtaasi waa deeq la siiyey warbaahinta iyadaana go'aan ka gaaraysa warka ay baahinayso iyo waxa danta u ah bulshada. Professor Bacon ayaa intaas ku dartay in warbaahinta dadweynuhu inay u madax bannaan tahay tifaftirka wararka, ayna xor u tahay inay dhaliisho dowladda iyo xisbiyada siyaasadda.
For that to happen, there has to be in place arrangements to protect that independence. For example, the minister.
Si taasi u dhacdo, waa inuu jiro nidaam lagu difaaco madax bannaanidaas. Tusaale ahaan, wasiirka isgaarsiintu si toosa uma maamulo warbaahinta dadweynaha. Meesha ay ka jirto warbaahin dowladdu kontaroosho, markaas wasiirku si toosa ayuu amar u siin karaa. Warbaahinta dowladdu maamusho waxay caadiyan ka jiraan dalalka ay xukumaan, talisyo keligi talis ah. Inta badana waxay daamacaan ama wariyaan macluumaad dawladda u heelinayo afkeeda ah. Warbaahinta dadweynuhu waa tiir dhexaadka dimuqraadiyadda maadaama ay dhiirro geliso dood dadweyne iyo in su'aalo adag la weydiiyo cidda hadba talada haysa. Nejad Bashar waa madaxa laanta afka Turkiga ee SBS. Kahor inta uusan shaqada ka bilaabin SBS, wuxuu suxufi ka ahaa dalka Turkiye. Wuxuu sheegay in dawladdu si buuxda u kontrolaysay waxa la baahinayo ama si toos ah ama iyadoo isticmaalaysa warbaahinno ay dawladdu maalgeliso ama warbaahinno waaweyn oo ay leeyihiin kooxa dawladda la shaqeysta.
It's 100% government propaganda. There is no deviation from government policies.
Waa boqolkiiba boqol propaganda dawladdu ay faafinayso. Lagama leexan karo siyaasadda dawladda ama waxa dawladdu ay doonayso. Fursad baa u heli maysid inaad ka leexato. Haddaad isku daydana, lama daabacayo waxa aad rabtay TV-gana waa laga joojinayaa, ayuu yiri. Mr. Bashar ayaa sheegay in saxafiyiinta Turkiya ay wajahaan khatar waaweyn haddii ay isku dayaan inay ka hor yimaadaan dawladda.
Turkey passed a law that has made illegal to propagate falsehoods. So any journalist that
Turkiye waxay ansixisay sharci darro ka dhigaya in been la faafiyo. Marka saxafi kasta oo qora war ay dawladdu been u aragto, waxaa la xiri karaa 3 sano. Runtiina sharcigaas wuxuu xakameynayaa waxa aad baahin karto. Wuxuu intaas ku daray sida ay aadka ugu kala duwan yihiin xorriyadda warbaahinta Turkiga iyo dalkan Australia.
Here we can call the government to account for its actions. In Turkey, there is no such thing. There is Australia's very
halkan dalka Australia dawladda waan la xisaabtami karnaa go'aamada ay qaadato. Turkise waxaas kama jiraan. Australia waxay leedahay shuruuc warbaahin oo adag, laakiin shuruucdaasi ma xakameeyaan waxa la baahin karo. Tan macnaheedu ma ahan in warbaahinta dadweynaha ee Australia laga daayay inay iska caabiyaan cadaadis dibadda uga yimaada. Gavin Fang oo ah madaxa tifaftirka Australian Broadcasting Corporation ayaa sharaxaya.
Any big public institution like the ABC is always being put under pressure to engage with people in a non-independent way.
Warbaahin kasta oo dadweyne sida ABC-da waxaa inta badan cadaadis lagu saaraa inay si aan madax-bannaani ahayn ula dhaqanto dadka. Marka waa lagama maarmaan in adeegeenu madax-bannaanaado, taasoo macnaheedu yahay inaan danahooda mudnaanta koowaad siinayno oo aysan na saameynayn cadaadis dibadda nooga yimaada, ayuu yiri. Marka maxay dadweynuhu ka filan karaan warbaahinaha ABC iyo SBS? Labadan warbaahinood ee dadweyne waxaa haga xeer mid kasta u gaara siyaasadaha tifaftirka, xeer habdhaqan oo ku qasbaya in waxa ay baahinayaan ay noqdaan kuwo cadaalada isuna dheelitiranamaysu miisaaman. ABC ayaa ka weyn SBS-ta, waxayna xafiisyo iyo istuudiyo kala duwan ku leedahay dhammaan caasimadaha gobollada dalka. Waxay leedahay raadiyaal iyo jannaalo telefishino oo ay ka baxaan macluumaad quseeya dhagaystayaal ama daawadayaal kala duwan. Waxaa jira mid ay ka baxaan wararka oo keliya. Waxaa jira kuwa ay ka baxaan barnaamijyada caruurta. ABC waxay sidoo kale dadka la socodsiisaa oo warar ka siisaa marka waxyaalo ama arrimo degdega ay jiraan sida dababka ama daadadka. Waa kan mar kale Gavin Fang.
Emergency broadcasting is a really significant part of what we do and it's becoming
baahinta xaaladaha degdega runtii waxay qayb weyn ka tahay waxa aanu sameyno ama hawsha aynu qabano. Muhiimad dheeraada ayayna yeelatay dhawaanahan maadaama masiibooyinka cimilo iyo xaaladaha degdega ay dhacayeen ama soo bateen. SBS waa warbaahinta qaran ee baahisa dhaqamada iyo luqadaha kala duwan. Jannaaladeeda telefishinada waxaa ka mid a kuwa barnaamijyo caalamiya baahiya warar af ingiliish ku baxa iyo luqado kale. SBS waxay warar iyo macluumaad kale ka siisaa dalalkoodii dadka afkooda koowaad uusan ingiliish ahayn. SBS waxaa sidoo kale qayb ka ah NITV ama Australian National Indigenous Television oo sii daaya macluumaad ka turjumaya aragtiyada bulshooyinka indigenouska ee dalka loogu yimid. SBS waa warbaahin dadweyne, laakiin waxay ku shaqeysaa maalgelin dowladdu siiso iyo mid xayeysiin ay ku hesho. David Hua waa madaxa qaybta luqadaha ee SBS-ta oo ay ka baxaan barnaamijyo ku baxa in ka badan 60 luuqadood ama 60 af. Wuxuu sheegay in SBS ujeedadeedu tahay sidii looga caawin lahaa dadka inay fahmaan Australia iyo nidaamka dalku uu ku shaqeeyo, sida dowladda, maamulka, nidaamka waxbarashada iyo adeegyada degdega ah.
SBS was set up very distinctively to service multicultural.
SBS waxaa si gaar ahaan loogu aasaasay inay u adeegto shacabka Australia ee dhaqamada iyo luqadaha kala duwan. Taas macnaheedu ma aha in ABC-du aysan xeerkeeda ku jirin inay adeegyada dhaqamada kala duwan bixiso, laakiin SBS xeerkeeda ayaaba si gaar ah loogu aasaasay arrintan, ayuu yiri. Dhanka kalena, warbaahinta sida gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale muhiim ah si ay u jiraan warbaahinno kala duwan oo laga maarmaan u ah dalalka dimuqraadiga ah. Casey Derrick waa madaxa urur shaqaaleedka warbaahinta oo loo soo gaabiyo MEAA oo matasha warbaahinta dadweynaha iyo kuwa sida gaarka loo leeyahayba. Waxay sheegtay in warbaahinta gaarka loo leeyahay ay qiimo gaara u leedahay wadahadalka guud ee ummadda.
The role of commercial media is also really critical in that it can.
Doorka warbaahinta gaarka loo leeyahay runtii waa muhiim, oo markay ugu yaraato aragti ka duwan kuwa kale ayay keenayaan. Waana lagama maarmaan in shacabka Australia ay helaan aragtiyo kala duwan. Professor Edwindy Bacon ayaa ka soo shaqeysay warbaahinta dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. Waxay sheegtay in qaar ka mid a warbaahinta gaarka loo leeyahay ay shaqo fiican oo danta ummaddu ku jirto ay qabtaan. Waxa ay sii daayaana inta badan waxaa loogu talagalay inay soo jiitaan dad badan si ay xayeysiino lacag badan uga helaan.
The whole purpose of that media is to make as much money as possible.
Ujeedada ugu weyn ee warbaahintaasi waa inay lacag badan sameeyaan. Taas macnaheedu waa in shirkaduhu wax ku xayeysiisanayaan oo keliya haddii dad badan ay daawanayaan ama dhageysanayaan warbaahintaasi. Waxaa jira laba shirkad warbaahinood oo waaweyn. Tan ugu weyna waa tan uu leeyahay Rupert Murdoch, waana News Corp oo joornaalo leh saameynna ku leh telefishinno iyo reediyayaal. Waxaa kaloo jira warbaahino kale oo waaweyn sida 7 News Media iyo 9 Entertainment oo leh joornaalada The Age iyo Sydney Morning Herald.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.